VOA. Tun Radoni VOA Saganta Fanoromot. Radoni VOA Saganta Fanoromo, with a tag Jimatat, Galagal Satila Mawaka, Haksati Sadit, Metrobandi Demilama Demishani, Sodomito Kurat, Washington DC, Rasani, the person Karda Mantangelaman. Kecuma ulin sana gaji nazar khen, ulin kaya nak maju. Amma jin tidak misa di, baru kumpul maaf kurani segala kejir. Radun review Evan Romoti Nail Sati fi metrobandir rasani. Dabar sujiru caka sujir tani nuri ada jenan sora lahit.
Kanu dudu bisu antu jube horati obbo barakat sumon yak kabenya mancasu kan Red Corporation itin himatamani tuan najal olan.
Warahid am kaysa nam toko jachut gafatam tota dua wika hid am kaysa nam toko khana muna miso lini dam abbota desi kaseti horui ummata heddu wal lesen jirani waga fachu fidani. Demokrasi lubbuk abiddu horanne, investmenti jabeifanne, biyot ulla walille ne malijirenna walin dawanne, akkum siyasa leji jiran malijirenna, namu kod khaysa kabu ayyefanne, uji jirra jaretini di jira mitiopia ni tijirtu khordina gdea dunya devos sewudarlandi tau jirrati dubbat. Umme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. Arara fi lor walil radabu abao fi odi pinkale rat wali galane kamitlaltan parti lamanu egeri flannu fujia kakakamin walin ofachu malane. Tuttunini wana rishani koko pesin khaysak toko olma udo dunya tujube rak toko lage netu wana fedda chana.
Obbo Barakat Simoniif obbo Taaddasa Kaasaa har'a to'annaa jala oolan bulchitoonni sadarkaa olaanoo ihaadegiif Baayden duraanii kun to'annaa jala kan oolan yakka qabeenya mancaasu Xirat Korporeeshiniitiin shakkamanii ta'uun beekameera. Obbo Taaddasa Kaasaa Xirat Korporeeshiniif hojiirraa hojjechiisaa yoo ta'an obbo Barakat Simoon immoo durataa boordii Xirat ta'uun waggoota hedduuf hojjetaniiru. Bulchitoonni duraanii lamaan har'a Finfinneetti kan argamu mana jireenyaa isaanii keessaa qabaman. Kanattaan sun bulchiinsi naannoo Amaaraatti komishin defarra malaammaltummaa tuuta oduuf ibsa kennee jira. Obbo Barakatiif obbo Taaddasan har'a ganama magaalaa Baahir Daar ka seenan yoo ta'u mana hidhaatti kan argaman ta'uu komishinarri Ziggaalee Gabayyihoo ibsaniiru. Gabaasaa Aster Misgaanaa jaallannee dhiyeessa.
Korporeeshinii Xirat jedhamu keessatti obbo Barakat Simoon walitti qabaa boordii obbo Taaddasa Kaasaa ammoo hojii raawwachiiftu ta'uudhaan waggoota hedduuf hoogganaa turan. Yeroo kanatti bittaan seeraan alaa akka gaggeeffamu, seeraan alaa aksiyooniinis akka bitamu hoogganoota olaanaa boordichaan murteessaa turan. Gocha kana keessatti adda durummaadhaan kan maqaan isaanii dhahamu namoota lamaan kana ta'u bulchisa naannoo Amaaraatti komishinarii waa'ee naamusaaf farrama laammaltummaa obbo Ziggaalee Gabayyoo tuuta oduutiif ibsa kennaniin hubachiisaniiru.
Taxanto kaqarrabamu gimmit balaayi yaabsiyoon gizii bamafatsamu leelaan wogan yemmuu ta'u.
Tilmaama qoratamee dhiyaate caalaa bittaa aksiyoonaa gaggeessuun gam tokkoof bu'aa argamsiise xiratiin garuu balaarra buusuusaa argineerraa jedhan. Fakkeenyaaf kaampaanii tokkorra hanga qarshii miliyoona 22 caalaa xirat baasii godhe hanga ammaatti sochiin tokko hin jalqabamin jira jedhan. Namoonni dhuunfaa ka jalqabaa bu'aa qarshii miliyoona 4 argatanii keessaa ba'aniiru. Kanaaf garuu xirat irratti ba'aa ta'ee turuusa haalli agarsiisu jira jedhan. Namoonni dhuunfaan kufaatiin yeroo isaan mudatu xiratirra ka'anii akka jiran ni agarsiisaa jedhan. Obbo Barakatiif obbo Taaddasan baatii hagayya darbe koree giddugalaa bi'aadeen keessaa baafamuun isaanii ni yaadatama. Ergasii waa'een isaanii komishinni farra malaammaltummaa qorannaa irratti gaggeessaa jira ka jedhan komishinarichi shakkamtoonni kun gocha kana raawwachuu isaanii ragaan agarsiisu waan jiruuf to'annaa jala oolan jedhu. Har'a gara magaalaa Baahir Daaritti ka geessaman ta'uu fi deemsii mannaas achumatti kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Hoogganoonni olaanaa lameen kun ihaadigiif bi'aadeen keessatti aangoo sadarkaa guddaa ka qaban turan jechuudhaan Aster Misgaanaa gabaasteetti.
Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa dhiibtaa mirga namaa hamaan namoota shakkaman ilaalchisee yeroo qorannaatti dabalaa gaafate. Abukaatooleen shakkamtoota ammoo gaaffii kana mormanii jiru. Manni murtiis dhimma kanarratti murtii kennuuf boritti beellama kenne. Abbaan alangaa obbo Gohaa Tsifaa obbo Amaanu'eel Kiiroosiif darba'u dammallaashin dabalate hojjettoota waajjira nagaa eegumsa biyyoolessaaf ragaa duraanii 14 irratti qorannaa jalqabame itti fufuuf guyyoota 14 dabala akka kennamuuf gaafatee jedha. Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa. ጉሚንድ ንግድ ያዱኛ ካን ወጋር ስዊዘርላንድ ተጀልቀበመ ፈልሚዋ የደልደላ ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ከሳባውፊ ድንግድ ደደባ አዴሙ ያዱን እና ኡማመቲ ገባ ሳማሪያ ማዲያሎ ጀልኔ ዴስ
ወልደ ቢኦዲፒፒ አባውጅ ድጅሩ ፍሩፍ ካናንዱራ ማሬንገ ገፈ ሜትሮስ ይመልካይና ፈቱሬ ከለሳ ጉሚነ ቦቲ ገዳፊ አዋንሲከ
ኖፍ ኮልቻ ገፈቶ ተኬኛ ጉሚንድ ንግድ ያዱኛ ካን ወጋር ስዊዘርላንድ ተጀልቀ በመኢላልች ሱዳን ገባሳ ማሪያ ማዲያሎ ኤርግቴ ጃልኔ ዴሳ
ነሞኒ ደልደለረቲ ቦባአን ሆገኖኒ ሞቱማፍ ለሚወን ጋራ ኩማሳዲታ አንት መጋላ ዳቦስ ካን ስዊስ ከሰቲ ወልጋን ቡኡርሳ ፎረሚ ዲንግድ ያዱኛ ካታን ክላውስ ሹዋ በከጀረኒቲ አዱኛ ረቲ ወልተ ኢንሳ ጀበሱን ዲንግደ አዱኛ ፈካን በርባች ሳተ ኡዱበታን ኩኒስ ኩፋቲ ዲንግደ አዱኛ ከምበረ ኩማላ ማፍሰዴቲ ሰናአስ ፎየ ኢንሲ አርገሚ ካንቲራቱፊ ወልቂጣታ አከንተ ኢንዱበታን ሆገኖታ አዱኛ ወልገይ ካነረቲ ነርገሚና ፈንከሳ ቶኮ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ቱራን ሴና አሜሪካ ከሰት የሮዱራቲቭ ሞቱማን ሃንጊ ቶኮ የሮዴራ ፋሙሳቲን ካንከየቱሬ ገሩ ሚኒስትሪን ደንታ ለአሜሪካ ከተአን ማይክ ፖምፒዮ ገመ ቪዲዮን ፈልሚ ደልደለ ቢየሳኒፍ ቻይና ግዱ ዱበታኒሩ
There are those who say that superpower conflict between our two countries is inevitable. We don't see it that way.
ሆምና ኦላና ቀባቹን ቢዮቲ ለመን ግዱት ወልት ቡኢንሲ አከጅራቱ ከነን ዱበታንጅሩ ኑቲ ገሩ አከሰነት ንላሉ እዶ ለማንኬኛ ወሊወጅን ሆጀቹ ደንደኙ በርባና ጀደን ሙሚች ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ወልገይ ከነረቲ ከነን ሐሳዋ ደገሰን ከሳቱራን
looking at what we have accomplished in less than a year I am optimistic
የሮ ወጋቶ ኮንጉን ከሰቲ ጨራ ፉልድረከኛ ጅራቹብ ጅራንራ አብዲፊ ገመቹን ቀባ ለሚወን ኢትዮጵያ ፊግቻፍ ከነን አላተኒዳ ማራቶኒ ፊጉ ኩኒስ ጭች ከከኡምሳፍ ጀቢነከኛፍ መለቶ ተኮ ጀዳኒሩ ኮታ ገረ ኢትዮጵያ ዋንዴ ሲኑላላ ሁምነ ቀብኑን ሆጂ ኢንቨስትመንት ይገገሳ ካሮራ ፈዴፊ ዩዮዱፍተን ኢትዮጵያን ዋንሲኒ ቀብዱ ቀብዲ ጀቹዳን ዶክተር አብይ አህመድ ዱበታኒ ጅሩ
ኮልገልቶኒ ጋራ አውሮፓ ቲያ ኡላልች ሱዳን ጣሊያን ፈረንሳይ ግዱት ከን ኡማሜ ወሊ ገልቴ ዳቢንስ ዲፕሎማሱማ ጋራ ፉለ ድራት ፓርላማ አውሮፓ ከሰት ፍለኑ ግጌ ፈሙራ ተጀንዳ ድራተ ኡማለጀ ደሜራ ቢዮታ አፍሪካ ከን ሂዮም ሲቱ ፈረንሳይ ጀቹዳን ኢታና ሙሚቻ ሚኒስቴራ ጣሊያኒ ሉዊጅ ዲ ማዮ ቶርባንካና ኢርገሂማታኒ ቦዳ ፓሪስ አምባሳደር ጣሊያኒ ከብየሼ ዋሙንዱ ቢስቴጅርቲ ሀርአስ ነሞና አፍሪካ ዲሰኒ በቀታኒ ወጅራተን ድርሰኒ ፈረንሳይ ኢታን ሱዳን ሞ ቢዮታ አውሮፓ ሄዱን አርዲቲ ኮሎኔ ፈቱማን ቡልቹ ሳኒ ሂንጡሙሬ ጀቹዳን ዲ ማዮ ድልበተደርብ ጋዜጣ ሶታፊብ ሰከነኒሩ ቢዮን አፍሪካ ኢዮማ ከደመኒፍ አመሞ ቢየከኝ ገጥ ኢሳ ጀዳኒ ከንረክሰን ቢዮተ ከነና ከፈረንሳይ ገምታን አውሮፓ አደቡ ቀባ ጀዳን ለምቢወን አፍሪካ ፍበክሳን ጅራታን አፍሪካ ዳመለ ገላና ሜዲትራኒያን ሚቲ ከንጀዳን ዲማዮ ኢትደበሉዳን ረኮ ከነፍሩዮ በርባጭሴ ገምታ አውሮፓ ቆፋት ኡቱንታኒ ዲምሳቶ ኩማሞቱ ሞታተ ስላለሙ ቀበ ጀዳን ገምታን አውሮፓ ዲኛ ከበክሰሰት አፍሪካ ራኮሉ ገልቱን ገራ አውሮፓ ቲያን ኤርትራ ሶማሊያፍ ኢትዮጵያ ራቲ ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ማንኒመሬ በከቦተ ኡመታ ዩናይትድ ስቴትስ ከነን ሃንገ ተኮ ጭፋት ጅረን ዋጅራሌ ሞቱማ ባንሲሱፍ ፓርትሬ ሪፐብሊካኖቶ አፍ ዴሞክራቶታ አደት ያደሳን ኤሰንረት ጉያ ቦሪ ሰገሌ ከነጀደመ ኤገማ ገሬን ለማን ኢሚነገኘ ዳንጋላልች ሴፋልሚን ሳኒ ከንትፉ ፈዮተው ዋጅራሊን ሞቱማ አንገግሯን አለሰደት በረኩማ ለማፍቁረ ሰገሊት አዳ ባናታ አከተው ከጋፈት ውጥኔ ሴራ ከን ዲሞክራቶኒ ዱንፋዳን መነመሬ በከቦታ ከሰት ረጋሲሰኒ ውጥኔንሱን ዳንጋ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ሜክሲኮ ረት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኤደደ ኢጃሩ በርባደን ኦፊትናማቱ ኤደዲዮ ኢጃራ መመሌ ቢይከኝ የዮሙታናን ዳንጋ ዮካን ነገኘ ቢዮልሳ ሄንቀባቱ ጀቹራን ፕሬዝዳንት እጭ ከለሰ ኤርጋ ትዊተሪ መጠንሰኒ ቤክሲሰኒሩ ወዱና ማፍቀም ከኑ
ተማንታን ጀቀሶ ጀታንቶር ራዶኔቪዮ የሰገንታ ፋኖሮሞቲ ሀመሞዱ ናይሮቢ ደበር Abaw fi ODP ni wan kale abboti gada durat wali gala ni lojjechut jiran warri parti tana fula buwe wan jira VOA timellen tanum merkanes warri lafa ammo wali gali kuneni oromia yu nagat gesa jirani jira gal moda wito du Nairobi in wergen.
Waldabbi ODP fi abaw jiddu juru fruf kanandura marenga gefa meturus imal kaina feture kale sa gumina abboti gada fi awan sike kamota la man kan arar sufta ani marita isanini gagistoni parti lesi asa kullamin waldabde juru furu daf wali gala ni jiran. Arrasga gistoni parti chawanu makana gafatamani, marinka le satasifa mikurrako kana akafuru rubbatan. Obu Mikael Boran, misensa gumishani, abaoti.
Aka amanti kenyat, aka abdi kenyat, wantukun, wan ummani kenya, yabdochi ngada irrati mariatani, nolis gargat satani, motummas gargat satani, formata guchul af, denan wanta ef, wani akata kanandurati, Nufi motumma gidduti wal ganin wal halun wana rarragenye boru wajitti hii kudagun gama motumma timbayen mudichatu resuni. Murti inni kalesaku ni akasama kibayin kagudar karata jenye yani.
Gama odi pira uganda meya dafi kunamti ummata particha obutaye denda araribun nagenyana nuf murti sada ajadan.
Motumma ni yao kumudwani ifsadu reti nano kenya nagenya kabarbakizu hina mana. Wan tu nak rubuh visi nojeta, walmor kunis over baca je, wahun di kerana negara ini dewi kerana negara ini dewi kerana ni ingko hakka deh, dema muka bu ina mana, wan ni kalau saya ramestan wah itu na, so namu sehera ege sehera sehera kofan, so cawun kalau tien so ni apa namu ni sa, wan ni dubat memang tu wan makan awal kah baca itu na, mudumani wan kana duranu wan macam cahdure wan mubar bahadu sih itu.
Obutayen dabalani nagenye busu daf gamelamanin amana mata umbar baci sata udubbatani waya baon warana bilisumma oromoti gafatamasa abboti gadafi umata oromoti fkannira ajad utu ifatay gari da ajadan. Gafidu makana misinsa gumishani abao obu Mikael Boran gafinture. Akas jadan.
Motenko ni higmika warana bilisumma oromo delkadas kadijarame fumata oromoti fi abboti ingada konni sani Ini orang beli semua orang mau kun malis itu rakota eh malis mau tu mati ladu eh malis umat aku ini beratus wah ini orang beli semua orang mau wah ini kerja orang beli semua orang mau malis ini jadat eh kan jadi kan koratani jangan sendiri korat cahat ti koratani argu kabu yo kan argani mala urmata atau kudap Karansan kata kanjeng urawi, amma isang gudan ini malin ni gasih warana, malin ni yadu warana, malin ni rakonjir warana. Beli semua rumah jual kadate kanjeng koratu, koratu ni yadu firmata, akeko akata tiwarana kuni akawal jelte abas mu tu magiduti irgahame senetti akata inusa tu muramu halam jesu yacara. Yaddo ummanni qabu summata raadagaani ummata waliin isa sana sirmo furmaata sa ummatu waliin akeekaniiti akka walamantiinis uumamu ummataaf mootummaa gidduuttis qaaba keenyaaf mootummaa gidduuttis waraana keenyaaf mootummaa gidduuttis walamantiin akka uumamu haala mijeessu rakkoo jirurra dhaabbatanii jechaadha isa kana qoonni isaanii.
Irra deebiidhaan obbo Mikaayiliin loltoonni adda bilisummaa Oromoo waa'ee waan kana waa'ee marii araaraa kaleessa gaggeeffame kana quba qabuu jedhee gaaffeera.
Waraana wajjin mariin gaggeeffame dhimma kanarratti osoo hin taane waliigaltee mootummaa fi dhaaba keenya gidduutti ta'e saneeraa fi waraana keenyaa fi utuma sun lafa jiruutti yaaddoon uummataa jira yaaddoon nageenyaa uummanni keenya qabu. Kan waraanni keenyas kuma qabaachaa ture yaaddoon waraanni keenyas qabu nageenya uummata keenyaa keessas ta'ee mootummaa kana keessa haala jiru haarome moo hin haaromne mootummaan kun caasaan nageenya mootummaa kana hangam takka haarome isa kanatti dabalamuun hangam takka dhugaadhaan turmaata ta'a kan jedhu yaaddootu ture waan ta'eef isa kanarratti nuufi waraanni keenya yaada garaagaraa hin qabne waraanni keenya ka uummataa. Tahun sahaja nuni deka, karena si hegeran sahaja ummat akan asu itu sahaja udah ummat akan abga, cina tahu udah unden walikal tekenya kan mawan teh si kunwan harati mere ada sesi sungkap.
Obbo Mikael Addi Bilisumma Oromoo mareen kun rakkoo kanaaf hirmaata akka fidu akka amanu darbees milkaa'insa isaatiifis waan irraa eegamu akka ba'ullee dabalanii himanii jiru. Jiraattonni yaada isaanii BOF kennanis araara buusuun barbaachisaa ta'uu himanii jiran dargaggoon magaalaa Naqamtee tokko yoo dubbatu akkas jedha.
Haala amma yeroo irratti wanti ta'aa jiru wanta baay'ee nama abdii namatti horaa jirudha. Waliigaltee lamaan isaanii faayidaan isaa tokko Oromoofidha. Oromoonis kanaan buddee nagaa ta'ee hojjetee jiraachee. Inni barates hojjetee yeroo itti jiraatu dabalee yeroo haala lolaa fi wantoota lolaa dhagee kaayyoo isaarraa intanaa ta'uu hin qabu. Waliigaltee haaraan inni dhugaan lafa qabatee nuunis tasgabbiidhaan jiraanne bakka hin barbaannu lola wanta jedhamu hin barbaannu nagaa barbaanne irra nu. Sababii kanaaf nagaa keenyaaf namoonni aangoorra jirtanis warri paartii dorgomaa taatanis nagaadhaan bakka. Nun waan filannu beenna waan ta'eef amma filannootti immoo nagaadhaan utuu jiraanne kaayyoo keenyaaf utuu jiraanne gaarii natti fakkaata.
Gumiin abbootii gadaa wallabbii ODP fi ABO kana furuuf kalees koree miseensa 71 qabu hundeessanii furmaata barbaaduutti jiru. Ji'a muddee darbee kana ture paartileen siyaasaa Oromoo dhimma walirratti walguula hojjechuuf marii gaggeessanii kan walii galanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Galmoo Nairoobii galateeffannee waan hafe dabarraa caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Akkuma reefulee jennee ABO fi ODP walii galuu isaanii qalbii nama hedduutti hafuuru fudhate. Waan irratti walii galan irratti koree ijaaraniitiin hojiitti jiran walii galte kanaan maan jettan? Paartileen lamaan egerii filannoo akkamitti waliin oofachuu danda'ani? Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo abbootii gadaatii fi Oromootti kennamuun maan jettan? Kan irratti namoon Ameerikaa Virjiiniyaatti xiinxalaa siyaasaatii fi barsiisaa seeraa Yuunivarsiitii Wiyanlii Henook Gabbisaa dubbise kuna.
Dr. Henook akkuma tiyyuu quwaa qabdu kaleessa gumii tokkummaan abboota gadaa qopheesse irratti Addi Bilisummaa Oromoo fi paartiin Dimokiraataa Oromoo qabxilee waliigalteen irratti uumamuu danda'amu irratti waliigalanii jiru. Kanas koreen hojii rooshu hundeessamee jira. Mee walumaa galatti deemsa kan akkamitti ilaalte?
Deemsi kun baay'ee wanta abdii namatti horu akkasumas immoo ummanni Oromoo uummata gadaadhaan bulu uummata dimokiraasii gadaatiin walqixxummaadhaan walitti dhabiinsa yookaan wal loliinsa jiru taa'ee mari'atee furu jennee kan nuyi kanaan dura dubbachaa turre uummannis addunyaannis kan Oromoo ittiin beeku kaleessa haala qabatamaa ta'een uummatni kun kan itti mirkaneessan itti fakkaata. So gareen abbootii gadaatii fi haadholii siiqqee keessaa walitti dhufuun waltajjii araaraa kana qopheessanii garee wal dhaban kana lamaan walitti fidanii mariisisanii haasofsiisanii rakkoo jiru baasanii ifaaf ifatti akkasumas immoo hayyoota achi mana keessa turan irraa yaada fudhatanii gara fuulduraatti furmaatas maal akka ta'uu qabu hirmaattotaa fi garee wal dhaban kana lachan irraa yaada furmaataa fuudhanii gara tokkotti luuccessuudhaan fuuldureen haala siyaasaa Oromoo kun bittinnaa'ee tasansa'ee deemu osoo hin taane walitti siqee haala dimokiraasii irratti hundaa'ee waliin jiraachuu dimokiraasii irratti hundaa'anii waliin wal falmuudhaan gara fuulduraatti deemuun akka danda'amu siyaasa biyya kanaa tarkaanfachiisuu akka danda'u kan mirkaneessuun fakkaata.
Ammaan durallee mariin adda addaa Adda Bilisummaa Oromoo fi paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti geggeeffamee ture. Isaanillee kanuma dudubbatu waa'ee hojiirra oolfama isaarratti kan isaan dhibdee qaban qabxiileen araara sana hojiirra oolchuudhaaf danqaa isaanitti ta'an akka tubattuutti maal-maalfaa turanii amma isa kana akkamitti furuu danda'u?
Agama lachanuutiin qabxii gurguddaa lama kaasuu dandeenya. Tokkoffaa gama Adda Bilisummaa Oromootiin waraanni ammayyuu gareen hidhate bosona keessa jiraachuudhaan mootummaadhaaf yookaan immoo ODP'dhaaf Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti wal loliinsi meeshaa irratti hundaa'e jiraachuun rakkoo tokko ture. Gama ODP'tiin immoo ifa ta'uu dhabuudhaan sadarkaa hooggantoota olaanaatti ta'anii Adda Bilisummaa Oromoo mariisuudhaaf fedhii dhabuu argamaa ture. Sababa kanarraan kan ka'e wal amantaatu bade garee kana lachan gidduudha. Wal kabajatu bade itti fufiinsaan ta'anii mari'achuutu bade. Chaalenjii guddaan kana ture rakkoon tokko gara rakkoo adda biraatti ceessaa dhufe amalli adda wayiin kun qabu amanamuu dhiisuudha akkuma beekamu bari 1991 irraa kaanee shakkii sodaa kanarraa kan ka'e Adda Bilisummaa Oromoos kontingensii pilaanii yookaan immoo pilaan B qabu hojiirra oolchuuf waan yaadaa turanitti fakkaata. ODP'nis immoo sababu kanarraan hooggantootaa fi miseensota akkasumas immoo deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo hidhuuf sodaachisuu eegale raayyaa ittisa biyyaa gara Wallaggaatti gara Gujiitti erguudhaan sochii gama sanaan Adda Bilisummaa Oromoo qabu kiraash gochuuf murteesse. So rakkoon jiru rakkoo gara garbaatti geessaa dhufe jechuudha. hata utigaru wal abdejar kana lachani o ilalle jarikun ideology addadahin qaban umma ko fal mu warbaru kayyo siyasa to ko qabu afan to ko rubbatu ada to ko qabu adin samari irratti wal amantatu qaba me male yokan mo procedural dispute to re male ideological dispute injara kana lachan giddu intof so ademsa irratti wal abden kun gafa umam namonni yokan gorsisodni siyasa mumicha misteraf presidenti lamma marsan ijiran akkanatti fakkarutti hala wal dabden kun itti hala qabatamaadan hi kamu danda urat yaada gari wan kennan natin fakkatu kana tura ko kana babal ise har asge hata utigaru ummanni kun ummata ummanni oromo ummata gadaadan bul wan teef yero kanatti sirni gada rakko kenyaf yaaddo kenyaf qaqqabe furmata kana lafaka udande ejir
amma gara furmata tiyodemne walamanta da minsa giddu sani tuma turan dimmonu kun jeccuda to kofa waye addibili suma oromo bosona ke sabaye garumna adda oromiya yokan mo gara police oromiya dabalamu kanimmo hogganonni odp demsa nage nya kana gutumma titirmachu ra bodetar kifachu sanarra walqabate kan dufemmo gara tarkanfi warana fudachu tidemu gara misensota hoggana dabicha gara deggerto sani wana kasi hidu tidemu sunni rakko ubature amma kamitti amantan umamu danda amma fakkenya fadibili summa oromo kajedu warabili summa oromo amma boda abbota gadaf ummata oromo tidabarsine kenninerra waye damtota kenya sabbota gadaf ummata oromo tidabarsine kenninerra kajedu abboni gada qabata jaba ummanni kabaja gudda qabuf amma wabi kana tawfi danda wadibili summa oromo ti
wabi gudda ta udanda wajeden amana abbotin gada to koffa biye sana tasgabbe su ke satti abbilin siyasa addadda kabaje gudda kan qaban ummanni oromos akkawli galat abboti gadati faadul siqetif kabaje gudda qaba amanta gudda sarab abboti ingada to koffa aba siyasa tok jalakan jiranni politically neutral kan tanid lamafa danta ummata oromo kan walakke fatani demani danta ummata oromo ayromat maliyet naga hala naga ta en ablin siyasa wal mariyatani demokrasi geggeesu jechu dugala man kan political neutrality da fi danta oromo ratwan hunda anif abbotin gada amana mudando to jira sin amana mus addibul summa oromo loltu sayo kan mo warana bul summa oromo abboti gada tif ummata oromo tikenne raga sajedu amanta gudda abboti gada ra kabu agsis kanaf abbotin gada kana boda mal godo jette yona gafatte abbotin gada ijo len kenya warana bul summa oromo kan bosona ke sajran yero amat lolli hin madu mo akana mo lolalati mo ame harka kenne tutun tin akuma kales mari retun dikenya degenye akana mo ame tun tane akka nama kabaja qabut akka nama mo etti ol debi ani siyasa kanat siyasa nagat akka samma kaman abboti gada wamicha godu kana adin sinitan ijollen oromo wamicha abboti gada daga udendo urjira malif wamichi kun wamicha ijolle kana kabachi sai ummat oromo kabachi su male wamicha ijolle kana harka dinat debi sai kenno miti yokan wamicha ijolle kana salfachi su miti kana worri bosna ke sajran hin daga wajen amna dagawus mo qabu addibli summa oromo siyasa biye sana ke satti successfully ta e ummata oromo tif ga fi ummata oromo debi sun barbada jide kan yadi wote to kuffa bosna ke sa ba udan kabaja dan biyetti ol debi e flanno biyati ko pesu dando uto rejira yada siyasa biye sana qabu furmata siyasa biye sana qabu ummata mari se nagam ba e nagam galu hin danda akkasumas dhaaba oromo kamiyyu kan baasu filannoodhaaf of qopheessuu qofa kaadiree isaanii yookaan immoo namoota filannoodhaaf dhiyeessan treenii gochuudhaan godnootaa fi aanota oromiyaa hundumaarratti qopheessuudhaan gaaffiin ummata oromoo maali akkamittiin gaaffii ummata oromoo deebisuu dandeenya yaadni furmaataa nuyi isiniif qabnu akka dhaaba siyaasaatti kana kanaaf isini moo yuunu filattan deebii kana isiniif laanna jechuudhaan ummata kakaasuudhaan ummata mariisisuudhaan election campaign gaggeessuu danda'u tira jira wanti nama gaddisiisu haga arraatti ummata oromoo keessatti dhaabni siyaasaa tokko waa'ee mana barumsaa waa'ee kiliinikaa waa'ee karaa waa'ee fayyaa waa'ee siyaasaa waa'ee dinagdee poolisii paakeejiin keenya kana fakkaata kana yoonu filattan kana isiniif goona kan jedhamu adeemsi kun takkaa hin turre amma abdii sana argaa jirra gama ODP tiin yoon itti fi dabale raayyaan itti sabiyyaa yeroo ammaatti nama miidhaara nama hidhaara nama reebaa jira ijoolleen bosona keessa jirtu kun kabajaadhaan manatti gaafa ol deebitu siyaasa nagaatti gaafa ol deebitu guyyaadhuma sana raayyaa itti sabiyyaa aanota adda addaa keessa baasuudhaan mooraa keessatti ol deebisanii harka sabasabatee taa'uu danda'utu irra jira hidhaaf siyaasaan sodaan adda addaa adda bilisummaa oromoof deeggartoota adda bilisummaa oromoo irraa automatically dhaabbat chudan da utu rajra. Kun yogu tam ega malat chanu tin, nagaan bua kabeessa fi nagaan yero era daf jira chudan da ufudan da jirin amana.
Gara sadar kaatan uti ochena mafakkenya fwaye siyasa rati. Yo gara filan noti fule fatame, ammerle walkomi baayetu jira. Fakkenya f odibin kan ni jaru, adibli summa oromo baka dadati wajirale kenye chufe, chasa kenye digera kan ni jaru, adibli summa oromo mo degerto ta kenya, misenso ta kenya, baka wana dadajiran hit udor sisun itifufe jiran. Kalesale himan nankun dadar batamature. Kana gara walubannat, gara filan no dan injifachut, gara murte summa ummatat, akka geesutti naga walchina deemu daf kan dandeessu maal maaltu ta'uu danda'a abbootiin gadoo maal gochuu danda'u kana
wanti baramuu qabu waan lama jira tokkoffaa biyyi sun heeraaf seera qabdi adda bilisummaa oromoos gaafa biyyatti fe'en heeraaf seera biyya sanaati itti waliigalee fudhatee fe'en olaantummaan seeraa kabajamuu danda'utu jira olaantummaan seeraa gaafan jedhu olaantummaa seeraa isa warri ODP dubbatan miti olaantummaa seeraa jechuun namni kamiyyuu dhaabbileen siyaasaa kamiyyuu seera duratu wal qixa humna osoo hin taane vaayolensiidhaan osoo hin taane garaagarummaan yoo jiraate ODP fi adda bilisummaa oromoo naannoo yookaan immoo aanaa irratti adeemsa siyaasaa isaanii irratti walitti mufiinsi yoo jiraate seeraan hiikachuu danda'u ture jira ODP'nis adda bilisummaa oromoo seera jalatti heera jalatti wal qixa waajjira banuudhaaf adda bilisummaa oromoo eeyyama paartii kanaa hin barbaachisu yookaan immoo eeyyama paartii biyya geggeessu hin barbaachisu. Akkuma naannoon Oromiyaa biyyi Oromiyaa kan ODP ta'e biyyi Oromiyaas kan adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo heera seera fudhatee biyyatti galee waajjira haga banachuu barbaadetti mirga heeraan kennameef guutummaatti qaba. ODP'nis mirga sana vaayoleetii gochuun irra hin jiru. Fakkeenyaaf hoogganaan ODP tokko naannoo yookaan aanaa irratti waajjira ABO bansiisuuf cubsiisuuf aangoo hin qabu. Yoo kana godhatee itti gaafatamummaa seeraa qabaachuu danda'u irra jira olaantummaa seeraa jechuun isa kana. Yeroo ammaatti kan nuyi arginu aadaa ODP kana keessatti OPD ummaarraa kan dhufe olaantummaa bulchitootaati malee yookaan immoo olaantummaa warra aanaa sadarkaa aanaatti bulchaniitu argama malee olaantummaan seeraa hin argamu. So jarreen kun principally olaantummaa seeraa jedhamu adda bilisummaa Oromoos ODP'nis itti walii galuu danda'utu irra jira. Adda bilisummaa Oromoof yookaan kaabineen adda bilisummaa Oromoo yookaan kaadireen adda bilisummaa Oromoo seera cabsa yoo ta'e seeraan itti gaafatamuu danda'utu irra jira. Kan ODP seera cabsee adeema yoo ta'e seeraan itti gaafatamuu danda'utu irra jira. Kanaaf immoo manneen murtii walabummaadhaan manni murtii kan uummataati malee haqaa fi haqa uummataaf kenna malee gaafatamummaa dhaaba siyaasaa tokko hin qabu. Gamuma kanaan abbootiin seeraaf abbootiin alangaa seeraaf heera irratti hundaa'uudhaan waldhabiinsa dhaabbileen siyaasaa jiran intarteen gochuu danda'utu irra. Biyya kam keessatti yoo walitti bu'iinsa siyaasaa hin argamu. Walitti bu'iinsi siyaasaa garuu kan inni furmaata waaraa ta'e argachuu danda'u legal dispute yoo jijjiirame yookaan immoo walitti bu'iinsa seeraa yoo ta'edha. Mana murtiitiin furmaata argachuu danda'u jira. Manni murtii garee kana lachaniif. Fakkeenyaaf kaleessa waanti ta'e abbootii gadaa fi haadholii siiqqee yoo ilaalle akka mana murtiitti kan isaan roolii isaan taphachaa turan yookaan ga'ee isaan taphachaa turan. Asiin bakka bu'aa mootummaa keezii isaa dhiyeeffate, yaada isaa dhiyeeffate, komii isaa dhiyeeffate. Bakka bu'aan yookaan hayidureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa keezii isaa dhiyeeffate, dhimma isaa dhiyeeffate, yaaddoo qabu dhiyeeffate. Achi booddee yaada gaafatan uummatarraa, hayyootarraa yaada fudhatan, murtii kennan. Murtii isaan kennan maal? Haala kanaan itti deemnee garee kana dhaabnee gareen kun furmaata kana furmaata akkas ta'uu qabaa, lolli amma dhaabbachuu qabaa kan jedhu irratti walii galan. Gara zooniittis, gara aanaattis walitti bu'iinsi siyaasaa kaadireef kaabinoota dhaabolee kanaa lachan gidduu jiru haaluma wal fakkaatuun yookaan sirna gadaatiin yookaan immoo mana murtiitiin rizolvidii ta'uu danda'utu jira. Dimookiraasii jechuun kana jechuudha waan adda biraa kana natti fakkaata.
Waashingtan Indilii Yuunivarsiitii kutaa barnoota seeraatti barsiisaa Dr. Henook Gabbisaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoomiyaatis nama.
Hayyala mwanar qopheessin fixachuu itti jirra mitirbaanii 22-25 soddoo bitokko irratti nu caqasuu itti jirtanii gama kaaniin ammoo qophiitee naayil saatirraa caqasuu jirtanii naayil saatirraa saatii lama rakkaa akka saatii sadii qophiisanii dabarsinu guyyaa boqonnaa lamaanillee waan turbaanitti hojjan haga tokko irra deebiinee sanitti himna kan nu caqasaa jenna hornaat bioenews.com iimeeli kenna qophiiteen feesbuukii kenna illee irraa caqasuu hin dandeettanii waan wallaallee nu barsiisonni isaanii nu ergitan waan deen ammoo nu qaabachiifte adii keessan nu gargaara waan hedduun nagaa keessa nu bulaa jenna qophii boriitii wal darjaana ansoraadha keessa kan tafaan amaaraatti kan amanta.